muntu jasiga makungula wegatia echo cha kungula awe chichusa mchirafiga wewo siga kasoli munno nasiga elijanjalo muliranwa nasiga ebinyeba wemukungula mucho wewo sala wokole nyo awamuno kunyikira mwecho chonyikiride mwemuka makungula go ndoza wanwe wabane njogereka mbati nkumbite rimba bobo chinyikirite ndozo tegete bosigo bulungi wegaba makungula kona sizo bubiba chogaba omuntu omugezi asiga mubiseera mubire biteketeke namanyine nsiga entufu zezo ekyo kyekiwalirize nnyabazadde okuleka abaana baabwe okulokoka n'okuleka empisa mbi olw'okuba nga bw'osigadde okungula okusinziira nga bw'osiga ensigo z'osiga amattu zekebejje kuba eriyo okukungula njagala kukungula bulungi mu byensiga ekyo tekinze saabakyala gyempiteeyo abansiya ne bannyina tekyekibale sabasajja b'ebiseete lwa nsonga y'amakungula
Makungula Babam pam 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 pam
Fetwai gatanti okuangula jansi Eyo kweyo none sa Oba otate womo siji kuru kuru Ogwa makado ne yusufu mungu ya potifari Teyakola kwele sa tamanya gamba chiviaga asunde na yeye yamanya nti bw'osigera okungula era nga bw'osiga embiro seyadduka zaaliza mbwa bulijjo ggwe nabadde abwana bannyinaffe baleke baveeko mangu basiga ensiga ennungi kubiriza mmwe abaana b'obulenzi ng'omanyi walokoka
bakweyisa ettumbi lwewebejje
Abaloko kafe, tetugenda kudda mabega. Abaloko kafe, tetugenda kudda mabega. Mulokole munange, ebigize tugende, tusige nsigezo.
Hey, oh, wulira.
Njagala kukungula bulungi mu byensiga
wanji ekyo kyekindisaabakyala gyembiseeyo abanziya ne bannyinaffe kyekibaliza basajja b'ebisende ehe
bansonga y'amakungula
aha tuyimbe muko
njagala kukungula bulungi mu byensiga
aha ekyo kyekinne saabasajja gyembiteeyo abansiya kyekibalisa basajja b'ebisente makungula nsonga y'amakungula gwe omusajja ono alina eggono mu kuyimba ono mumanyi ono ono ye masita w'abayimbi wano sebo ne bapasita bugende tebamu ono yabayitako wulira njagala kukungula bulungi mu byensiga kyekikulesa ki lwa nsonga y'amakungula lwa nsonga y'amakungula biki byeweresa lwa nsonga y'amakungula
kyekituganye okubba
kyekikuganye okusamira kyekikuganye obubbi kyekikuganye okulimba kyekikuganye anze nwe chaliwo anze nwa ye UK anze nwa ye mu America
lwansonga ya mangongola chiche chituganye okuba lwansonga ya mangongola chiche chibagana okugeya lwansonga ya mangongola
chiche chituganye aha chogere chogere chichali chikuwangula
chibaganye obwenji
aha
lwansonga ya mangongola ebwencho nangembe
chiche chiganye okola chi chiche chikuganye chiche chikuganye obuwala chiche chikuganye obwenzi chiche chikuganye obuyaye chiche chikuganye obusajja obumunga kubobu ina sente nsonga ya makungula bantu abalabaga lokungula enga tubagala kusiga nchuli dejo bantu bagala okukungula naye nga amazima tebasize tebasize oli ayagala akungule kasoli nga okay, haya gala kungule nsao chukumi eza kasoli na inga tiyasimba techali wase ochege ilana uwe chuchilaba abantu banji nyo bagala kugagga wala abantu banji nyo bagala kubobu lunji na yomu tango yomu tango ogwo kubobu lunji they don't pay price to being well to living a successful life to be winners to be successful they want to be well. Each one of us, all of us in the world want to be well, but the commitment toward is it reaching there ebya abantu bye bakola ebibaletera okubeera obulungi buli omu yandi yagadde okubeera omugagga yandi yagadde okubeera n'obujulizi mu bufumbo emyaka asatu emyaka atano nga you know muvuddeyo okukulaakulanya gye bayita jubili oba okujaguza gye bayita jubili bannange buli mukyala yandikyagadde okubeerako okuvaayoko mu maaso g'abantu oba okukola anniversary ya myaka ataano mu bufumbo naye obumalirivu bwaffe commitment yaffe okugumira ebisisinkano abafumbo ne basigala nga bakyali bafumbo emyaka ebiri emyaka etaano emyaka kumi emyaka abiri emyaka asatu guba guwera ogwe kumi n'etaano kasita abaana bange bakuze kasita abaana bakuze kyenalindanga sikyasobola kugumiikiriza musajja ono nga gwodduka gemu ogivaamu owulidde abantu fenna banaye twandiyagadde era okwesiima eri buli muntu yenna kwekubeera nga omwami gwe watandika naye n'abaana mukuze nabo mubakuzeza mwenna mwana aweze emyaka makumi asatu nga mwe muweze emyaka makumi ataano mu bufumbo ng'amaka tegaawukanye amaka matono nnyo osanga yo maama yabalekawo nga balina emyaka kumi maama yabalekawo nga balina emyaka abiri kubanga teyasobola kugumiikiriza makungula wuliriza nno bwe kikulemesa manye ekikulemeza mu bufumbo bw'omusajja oyo omuzibu ennyo oyo musajja omuzibu ennyo oyo wuli twayogera wano nti waliwo abasajja nga bazibu nga bafuka ku buliri naye n'okigumira emyaka makumi abiri emyaka makumi asatu ng'omusajja ye akataago kaafa akataago kanze kusaba okoze byonna akataago kaagaana akataago kaagaana buli gwe mukyala wattu gw'omanyi ekizibu ky'oliko bw'otasula mu musulo osula mu biswalo okubeera nti ofulumya ebintu mu neighborhood naye n'oguma n'ogamba kale kale emyaka abiri emyaka asatu emyaka ana emyaka ataano makungula ate amakungula gaffe tegalabika bulabisi ku nsi wa n'owokka ssebo ne mu ggulu eri ewa katonda amakungula wano oyinza infact wuliriza oyinza n'obutakungula mu bulamu buno obwa buliwo naye nga gy'ogenda okungulira eri gye tugenda ate mmwe ebigambo bino tubibagamba njagala mubitwale nga biri siriyas waliwo by'otagenda kukungulira ano mu bulamu obw'oku nsi gwe muganda wange ampuliriza osabye nnyo osiibye nnyo okoze obulungi bungi nnyo oyambye nnyo ogumiikiriza nnyo naye ng'obugumiikiriza bwe bugenda kusasulwa katonda bye makungula nga togenda kukungulira wano mu nsi ey'abalamu naye ng'ogenda kukungulira mu bulamu buli obujja lwa nsonga ya makungula bamuyita yozefu segawa oyiyekka ye musajja gwemanyi wano bw'oba onoonya be bayita abayimbi ekisooka abalina ekirole kye bayita talanta abalina eddoboozi Ato leta musumba uso nubugembe. Ah, simu isa mazo musumba kugembe. Na yachi manye of course. Nadiri nga nakola ganda aba imbi for some times. Emiyake for some time. Emabegeyo. Na ye, ono sega wala kuba ye, ye musajja atavuddeyo nnyo kumanyika abantu. Na ye aine nyimba. Ezirina amagezi ngeda naba imbi abalala. Ye musajja atendereze bwano. Mubasajja okuyimba aine dobozi. Aine chitone. Tula wansi na wandi ike nyimba. You know, yeah. Omusajja muyimbi. Na ye, akayimba kagamba nti nsonga ya makungula. Kiki ekitugaana okukola ebyo abansiri yeekola olunaku olwaleero. Nsonga ya makungula. Kiki ekitukoza bino bye tukola olunaku olwaleero gwe muganda wange. Kiki ekituweesaayo gwe naye tokiraba nti awo tewaliwo kakodyo. Awo nze sirabawo kakodyo. Okeera ku macanga nina okwata ssente zange. Nzi sasulire mu mwana school fees. Bana ine kuba nti abantu abamu bagamba abikola kuweranga, abikola kufuna linya, abikola kukola ki, abikola kukola ki, kye kirala abantu kye boogera, abikola kwegula, abikola naye amazima tekiriyo ekyo mu bulamu buno obwa bulijjo. Musensezi z'abaana b'abantu ekyo tekiriiyo gwe amazima gali bwe gati tekiriiyo okuggyako ng'otegedde nti nina we nteekeddwa okukungulira bannange okuggyako ng'otegedde nti nina we nteekeddwa okukungulira okitegeera nti nina we nteekeddwa okufuniramu okitegeera tekirina makulu gonna ge kiraga olunaku olwaleero njagala kugamba gwe abadde totegeera lwaki UFOCOM radio yeno weri era why we pay so high okulaba nti this work runs olwaleero njagala kutegeeza nti nsonga ya makungula onaku olwaleero leka abantu nsooke mbabuuze nako amanya gange nze Steven Kabere nkiikira Youth for Charity Missions International saagala kuinvedinga buinvedinzi bwotyo naye nange nesanga nkuinvedinze era ndi wano n'omukyala omukyala bamuyitani
ntedi nazowa nange mbala musizaako nnyo omulinya esinga amanya go naye yesu kristo mwana wa katonda omulungi nga mbagamba mwasuze mutya mwasiibye mutya katonda waffe omulungi abakuumi atya kansuubire abatukuumidde bulungi era ekitiibwa ne kino kimuddiza olw'obulamu bwona obula omulimu gwo n'ebibyo byonna by'olina tumuddiza ekitiibwa n'ettendo omulinya yesu kristo mwana wa katonda omulungi amiina
waliyo abantu abagamba nti naye bano kapere kiki ekimukoze ebintu bino byonna era olaba
alina waafuniramu
kapere alina waafuniramu tosobola sa osobola otya okubeera nti emyaka gyonna gigino emyaka tatandika nno ekintu awo mpolampola naye bagezi kati nno abantu bwe bati abamu
ye nawulira ani luli yajja n'agamba nti waliwo abazungu
waliwo omuvubuka waliwo omuvubuka omuvubuka baali bazze wano for some intern training nagamba naye ebintu byemukola bino
sibyangu
abazungu yatunula ku gundi past programs projects zetukoze mu byalo gye tubadde ebifaananyi nagamba ha naye gubuddireku Mr. Kapere bintu bino sibyangu sibyangu byakola kubanga laba wano si wano mwaliwa wana bino ebintu sibyangu olabika era olina okuba n'essente okukola ebintu bino naye olabika olina abazungu olabika olina abazungu ebintu sibu tosobola kubikola bukozi olina abazungu so abantu mu nsi balina mentality eyo nti okubaako kye bakola olunaku olwaleero olina kubeera na muzungu naye ate era si bakyamu kubanga nze Steven Kapere nina omuzungu ampa sente nina omuzungu ampa sente kati in fact leka nemenakyegaana gwampulize olunaku olwaleero bwoba tozimpadde sente nze nina omuzungu ampa sente ate ye munange takoowa bana abazungu bano betuyina
abamubana
abazungu bakoowa abazungu bano betuyina bakola ebintu with an hidden agenda ninaye wano omusumba gwe mmanyi baali mu kooti chaki bagitaddewo batutaddewo essomero abazungu baagala okubeera nti batwala administration babeerenga bebalagira naye omusumba yali mukulu nnyo ebintu nga yabigula yabisasula mu mannya ga church wano yayigesalinga nane government organization gundi board yeyo NGO board ngebintu biri ne ba board of directors bebantu abaliloko wano bo nga
balinaganda
kati bo ne baagala hafu otwamuwa sente efu otwakolaki naye nga constitution yegamba buli kyonna ekinaakolebwanga kikolebwa fo ekibiina n'abantu ababa bawaddeyo sente babaziwadde organization oba kibiina baba tebawadde muntu kambeire nze board director kambeire bana abatuwadde bafunders baba kikoze on a humanity level n'omutima omugabi ogwagaliza humanitarian so tewaliwo muntu ali in position of that kati baali baagala bagamba kino mwina kikola bwe muti kino ono agezaako bagamba nti nedda ebyowaneewaffe tebikola waneewaffe tebikola kyaki tubuulira mu mbeera bweti ne bweti nga katonda bwatulungamya ekibi tukyogerako wano wadde olifanda tojja kujja kunywera wano sigala n'ebirala bwe bityo bagamba kakati tumusuubinga olwo bafunye bano baloya abali ivo wano uganda batadde musango mu kooti mbu olaba bano bafanda betubeera nabo wano ab'oku nsi wuliriza abazungu betulina wano maama baagala nnyo akusanze nno olina kyolinawo akusanze munnange si be bano abanoonya okubeera ndi balina programs gundi nga kati yufoko muyiino egenza egundi esanzeeyo abali mu bwetaavu egenza egundi erowoozezza okukola ofaneki erowoozezza okuzimba essomero erowoozezza okuestablishinga radio eno fuli ebere local established erowoozezza okufuna headquarters munnange ng'ofunayo bafanda nga bajja olunaawe kupapirizo gami mukama weebalonzezeemu essaala obalese on board bakubuyiridde sente kyova olaba abamu bavuyira sente naye nga balina ekigendererwa ekyokuleetera abantu bano bebavuyira sente okubayingiza mubali b'ebisiyaga kati bw'otegendereza buli kimu omala gasayininga buli kimu omala gasayininga olumaliriza nga bakuyita mu amerika oba australia oba sweden si we wali ebisiyaga ennyeeyo nga oba canada ng'otuukayo nga bagamba tukwanjulira baboosi baboosi nno be bakwanjulira basajja bali babisiyaga bakiriiridde emyaka nga 30 era be babadde bagabirira omulimu ogwo ogubadde gugenda mu maaso kati nga bakugamba munnange sisinkana bakama baffe be bana babadde batuwa sente naye buli kye bakugamba kyonna kikole baagala okukungulira gye bataasiira oyinza ogamba maama bakuwadde sente naye gwe bakusanga olwedde omulimu ogugenda mu maaso kubanga singa tewaliweera nabo ne sente zebaleeta zikuyambeko oba okuteekawo ebyo tebalina ebandiwe bandisadde naye baagala olwo okuliisa ekisiyaga mbwokomewo oliise n'abeewuwa ekisiyaga abekanisa ono omusajja alina influence kati kyetulina okukola ye wamba tumwegateko alina influence mubavubuka alina influence mubantu atuuza abantu bangi nga bakubuyira sente gwe tomanyi bakuyita olunaku lumu bakusibidde mu kasenge bakugambye nno tugenda osinkane bakamubaffe ngaolowooza abantu balungi ate abazimbye ebintu ebyo byonna mutuuka mu kisenge nga bakwanjulira ono ye chairmani ono egundi ono epatanawo gwe tukuwadde patana in crime era tugenda kubaleka babiri mu kasenge wano mugira mu nyumi yamuko naye ono nno omugagga bulijjo gwe basindika e uganda okuwa sente amaze ojja gamba nti steven bino wabirabako babiŋŋamba babiŋŋamba naye nange ninayo abantu bino byetubeera ku intaneti nobeera in connection with abcb ninayo kaabantu oba nali mbanyumizaako wano abaali banyingiza ekisiya oba abaali balina okumpa sente abaali balina otuwa sente naye bwe baakebera webusaiti yaffe ebiseera ebyo ngaeriko nti tulwanyisa sexual immorality mwemuli n'ebisiyaga mwemuli obwamalaaya nga byebimu ku bigendererwa byaffe bwe baakebera webusaiti yaffe ne babiraba ha olina abakulu bano abaali ne charge of okutuwa sente bagamba kino kikontana ne baboosi baffe era tekigenda kubakola bulungi era olwekyo gwe ovudde mu lwokaano olw'okubeera nti oweebwa sente zebalina okutuwa nembeera nga munnange nviiriddemu awo naye njagala kugamba nti ewa yesu saaviiramu awo ewa yesu saaviiramu awo kubanga wuliriza makungula makungula leka nkubuulire makungula oba bampadde oba tebampadde nze nina amakungula gengoba nina amakungula gengoba so munange nga bakuleka mu kaalumu nga bakugamba nti ah nedda oli yakugambye edda naakusomeddemu naye balina ebintu bye bajja okugamba obukwakulizo kwakulizaawo bwe bakubaokugamba togaana kubanga bwogaana ogenda kufiirwa ebintu byonna be basajja bano abatuyambye abasajja bano batuwadde sente be basajja bano abayimirizaawo omulimu ogwo sente zonna bambi musajja wattu bakubuyiridde sente bakubuuza motoka zijovuga ndooza nja kuvuga nga haliya bwe wagamba haliya ne bagamba nedda you a man of God tusobola kubanga ovuga haliya naawe ekyo naawe oba oswaza katonda bwe baleeta emotoka bakuleeta Range Rover oba baleeta jipu wano Uganda woli nookaga nozimba abantu batera gamba naye mukama amuwadde omukisa ino naye ne woolinnya katuuti mukama aguddewo enzigi mukama atuwadde omukisa nabadde ndyawo nga bampadde emotoka ya billions 15 mpya mwagenda na mwenna ne mugisasula wano muguni yabava munno nagendako ewava munno ayina emotoka baaba mpya njerere Benz ne bagikuwa musajja wa Katonda nebaza Katonda abasajja balabye emirimu gyekola ne Katonda nga sizaamu ekitiibwa emyaka 30 gyemuweereza olina jja naŋŋamba tugende nkusasulira emotoka era bannange olunaku olwaleero njagala kugamba nti naawe Katonda agenda kuddaho abaziga gokabye naawe nze Katonda yanzisemu emyaka gino 30 gyembadde ntambudde nga siraba Katonda ku luno nalabye Katonda amazima nalabye Katonda olwobikugwako gamba nedda zikiina muzibu munnange togaana nyama buyambi kubanga oli gwe baatuma okuperereza kati bakulekedde lihonalebo osooka kwewunya n'ogamba naye nga lino lyawumula amatu enewe bano bazungu ndowooza embeera yamatu eyo kalica kozimu bagamba ngedda abantu abo boolaba omudde amatu muli okirowoozaako baba bali babisiyagane naye nedda waliwo n'abalala mukozi ebakusiba mu kkomera oba obakuteekako obaowomulama biri awo bwe bityo waliwo engeri bwe zityo ezimu sitayiri wano zetukoppa okyegera naye nga zirina gye zaava kaanonga naye ndowooza alabika si muli wabisiyaga nedda alabika ndowooza design ndowooza sitayiro ndowooza munabagamba ok let us leave you have a refreshment and kumbe refreshment gye boogerako tolina bagitegeera refreshment va omwange bakulese munaye hawaju otandika kulira banga lyemoola kumbe lyekazi gwobusajja ogenda kuvuga butu naawe okijjemu enjawulo litandika kwemoola bweriti litandika kwemoola kukyusa mimwa kutandika kwekombakomba kuimwa stayilu z'abakazi naawe ozimanya kati ojagamba nti omusumba Steven ebyabirabe abasikiriza tomanyirye beekola abakazi abasikiriza ogoma musajja munnange baali bakusikirizaako wali oyiseeko okuba amalaaya oba obadde mu Kampala wali kugundiko nze nno kankubuulireko nze nakulira ebbanga lyange ery'obukulu nalimala mu Kisenyi nze gwowulira wano manyi malaaya yaani ate manyi sigamba mukwegatta naye naye ngamba manyi bamalaaya engeri gye basikiriza abantu bali babiyimanga nobiyimba obwamalaaya bwabwe kati eyo nvuddeyo ate nkyayogera ku bwamalaaya mu Kisenyi nze nkugambye ebbanga lyange ery'obuvubuka nga nvubuka wano era nkyali muvubuka naye nga nvubuka emyaka tubalenga okuva 2-3 ate kyali kitokota mu Kisenyi bannange ng'enkambi z'abamalaaya ziri mu Kisenyi nga buli kasonda gonna mwoyita n'enguudo kujjudde bamalaaya ne kwowino wali wajjudde bamalaaya bannange nga okuyambako bateekako akantu nga kakoma eno wagula ebisambi ebinyirira maama n'otunanga amaaso bwe kakoma n'otunula bwoti nga amaaso gakolaki wakoma tebakoma kwekyo kalenzi katucyoka nno balaba akavubuka naye basajja abakazi tebalina nsonyi bali anko soko gye naawe anko soko gye tulabe jangu togere nedda siseera twabisanzebbeyi anko jangu nedda anko naawe bakukwata bukwasi omanyi nina ekintu ekyalinga ke ebiseera ebyo nga ndaba ng'omuzimu ogujja okunkwata aba asembera bwati n'oteekako kakokola tondeka awa tondeka mabega abamu bw'abanga tasobodde babeera mu layini wali bali wali oyisawo okubayo erisobo bonna nebagakyusisa bwebatnebayikomba bwebati bw'olaba nawona bamalaaya mu kisenyi bannange katonda akyanjagala naye gonna gonna ago gaali makungula njagala kubuulira mu kisenyi wali n'abavubuka abamu be nali mmanyi betwalinga nabo ng'ate bo bajja ne bakunyumiza wabula bannange oba mbyogere nta bino nakikubye bannange nogamba naye kiki mwana gwe n'owulira ng'okaaba mu mutima n'owulira ennaku okitegeera n'owulira amaziga oyita mu bulumu bwonna obukuubo bwonna bugundi obwo babuyita mu korido oyita ku nguudo mu kisenyi ennaku zino onudde okgendayo naye ekintu ekyali kitunda mu kisenyi byebiwunga byebyuma by'obuwunga nga byebisibuka mu kisenyi bannange bw'obanga emyaka egyo waliko mu Kampala osobola okunjulira bw'obanga wakulira mu Kampala osobola okunjulira mu kisenyi wano bannange bamalaaya nabyuma bya kasooli kaakati ne biryoka omuuka gw'ebyuma bya kasooli ne biryoka gwetabula n'emmindi buliwo oyita wonna mu biba ati bamalaaya nga bazimba oba baagula obuyi oba simanyi ani yali abapangisanga bwe bayimirira ng'emabega waabwe wabaayo buliwo osanga malaaya ng'emabega waliyo obuyuma bwe bayingira ogenda otunula bwoti oyitawo nga waliyo ebisajja bambi livaayo olwo livagula bava direngerako okitegeera so kaakati tubadde twogera musajja wattu bakulekedde essajja mutudde nalyo litandise okwemoola litandise okwemoola oba oliawo nga lijja likukwatako likukwatako oli musumba wuliriza amakungula makungulagakola litandise okwemoola musumba tobitegeera ogamba leero luno siruwona nkaguddemu bannange nkaguddemu kakati wekangabiriza what is this what are you doing likubuuza nti you don't know oh my god I'm your wife I'm your wife olabanga omukazi ng'akozesa akajanja bwati yenze basista mbamanyi ng'ali bukutijirako wali mu maaso akola n'obugalo bwati you don't you know that you didn't know they didn't tell you I've been the one sponsoring all your projects Mikanda I'm the one who's behind all your projects oh my god you are the one so this is what you wanted me to do yes and please don't deny me I also have a feeling I love you the first time I saw you and in fact when they brought your picture to me I love you darling attention to it darling hey musumba kakati awo awo ye yusufu ne mukyala potifayi ono abadde amuyimbako n'agamba nti omulala yandigambye nti kibweyaga asudde kakati musumba oli mukatuubagiro ag'okugaana ekisiyaga ebintu bigende oli mukatuubagiro ag'okukkiriza ekisiyaga omwoyo gwe gugende bayibuli eyogera neebuuza negamba nti kirigasa kyo okulya ensono yonna n'ogimalawo n'osigala nga ofiiriddwa omwoyo wo kiki kikulesa ebisiyaga olunaku olwaleero
nsonga
y'amakungula muganda wange nsonga y'amakungula olunaku olwaleero nsonga y'amakungula tonnaba kuyingira mu relationship n'abantu tonnaba kumanya buwonvu na buga tonnaba kutegeera wa relationship eno gye batwala kirungi n'osooka n'onoonyereza naye okwagala bulijjo ebyamangu kubanga tunoonya bulijjo tukungule naye nga tetwasiga we've not paid the price tetuwadde muwendo for this twagala ebintu just bibeerewo era leka nkubuulire kino sijja kukyegaana nga omubiri gwa kristo mu uganda tulina abantu abatunze obulokozi eri eddiini mu uganda tulina Naye muganda wange amakungula gano amakungula muganda wange mpuliriza amakungula ntandise bulungi n'akayimba kano amakungula olwaleero ekikuddusa ekibi makungula nali nziruka bamalaya mu kisenyi makungula ekyogamba nze sirina busiwa naye mukama yampa ekisanga buli lwempita mba amalaya abo ndabanga emizimu eginsemberera nali ndoseeka emizimu nga ndaba giringa eginkwata kati buli malaya buli bwebajjanga ng'ekifaananyi kiri mbanga ndoba omuzimu gwe gujja gye ndi katonda yampa ekisa onaku olwaleero nange kyekisa kyensaba gwe muganda wange ampuliriza ku lw'amakungula obeeka ebintu byeweeresa
amina
olwaleero abatunuulira amakungula beberesa KFC beberesa chips ne bagamba nedda leka mpagire ku kuyufa ku radio saagala njogere kirala kubanga guno mulimu gwa Katonda makungula n'ogamba nti ng'abantu abalala basumululwa nange kanteekeyo emitwalo ginaabiri kanteke emitwalo gina etaano kanteke gina emitwalo ekumi ababikulirwa amakungula bebakikola ekyo kyokka olwaleero yegwe oweeresa enkoko n'ogamba nti ez'omwezi guno ezandibadde ez'enkoko gyogula eddoola ekumi gyogula eddoola abiri gyogula eddoola asatu gyogula eddoola ataano n'ogamba nedda leka mbeeko omwana w'oku luguudo gw'ennyamba leka mbeeko omwana mukyalo eri makungula bokaboka ababikuliddwa nti waliwo akaseera ak'amakungula be bakikola ekyo muganda wange bokka ababikuliddwa olunaku olwaleero ensonga y'amakungula be bakikola atabikuliddwa ajja kusigala ng'ali enkoko okuva ku mwaka paka ku mwaka amakungula maneyane
nie
kakati omanyi tetwogera biwooma bulijjo gweoyagala obitwala bweoyagala n'oswitchinga off naye bwentuuka wano kati essaawa eno njogerera mu maanyi ag'omwoyo wa Katonda mumaanyi ag'omwoyo wa Katonda mumaanyi ag'omwoyo wa Katonda mumaanyi ag'omwoyo wa Katonda gwomanyi oba onjajinga oba okola otya naye ng'emazima banaye twogere amazima gatufuula ab'eddembe gweri enkoko amakungula maneyane ki nze siganyi kulya nkoko kubanga Katonda binayi yabitonda siganyi kulya nkoko naye olwaleero bw'oba osalibwa omusango nga tokoze kimala eri ababonaabona eri ababundabunda naye nga Katonda akutadde mu position gy'obadde oteekeddwamu okusiga ensigo eyo emale ekungulwe mu biseera ebijja mu maaso then oli ku kakyamu yanguwaku kati okukyusa maindi yo yanguwaku kati okusiga yanguwa kati dduka mbiro makungula ffenna ge tutunuulidde baganda bange twagala okulaba amakungula amalungi mu baana baffe twagala okulaba amakungula amalungi mu baami baffe olwaleero tulina okugasigira tulina okugasigira tugasigira olunaku olwaleero nga tukola empisa ennungi tugasigira olunaku olwaleero nga naffe tugaba twagala Katonda atuwe twagala Katonda atugaggawaze twagala Katonda abeeko waatutwala twagala Katonda atukulaakulanye naffe olwaleero tulina okutunuulira biki ebyo byetuteekeddwa okusigamu biki byetuteekeddwa okulaakulanya mu bwakabaka bwa Katonda wate bwe tuteekeddwa okweyisa biki byetuteekeddwa okola olunaku olwaleero tulyoke tufune amakungula ge twetaaga olunaku olwaleero ebyanikibwa byogera yali mukama waffe Yesu Kristo nga yayogera n'agamba nti muli bamukisa mwe mwenna areeterekera eby'omuwendo eyo ensolima ebiyenje ebiri gye bitasobola n'ababbi gye batasobola kutuuka olunaku olwaleero soma ekitabo ky'amatayo 6:19 genda kanyiri akabiri oli wamukisa olunaku olwaleero eyeeterekera mu byeggulu kubanga wuliriza amakungula weegali nakugambye nga tokafunidde ku nsi ne muggulu bw'oba ogafunidde ku nsi weranguud ekikumi egakirya ne muggulu ne ku nsi okitwala naye ne bw'oba tofunye ku nsi wano amakungula gyegali abamu kuffe totwewuunya kati saagala newaane bwewaanyi kubanga ge mazima totwewuunya nga tulina bye tukungula mu ggulu eri tulina bye tukungula eri kubanga eri gye tugenda okubeera obulamu obusinga wano twepankira bwere twepankira bwereeri mukwano gwange olunaku olwajjo yabadde anyumi yuno twabadde newe tulina conference gye ndimu naye yabadde anyumi nayogera n'agamba waliwo omusumba omu ennaku ezo yafa muweereza wa Katonda abadde ayamba yuno abadde ayamba abadde ayamba enfunzi abadde ayamba abaana bwe yali atambula okukoma wano e Uganda, mukyalo we n'amugamba nti mpulira tinengoye Katonda zonna n'azisiba okuvaayo kuba eri gy'asinga okubeera nga zaamalayo wano emyezi esatu amaladdeyo, naye n'amugamba mukyalo we nti mpulira Katonda ng'amba ntwale engoye zino nzigabire abantu zonna. N'agamba nedda naawe lekako engoye, omukyala nga yamugamba n'agamba nedda mpulira amazima gali bwega ti Katonda ng'amba ntwale engoye zino nzigabe zonna. Owuliriza najja kuno emyezi esatu bwegyaggwako wuuyo agenze eri Katonda tasobodde kuddayo nga yabadde alina okuddayo eri mukyala we. Naye wuliriza nga waliwo ne sente endala ezaweerezeddwa emitwalo nga kumi ejja dola miliyoni nga bisatu musanvu zigenda kulabirira okukola ku baana projects zino ez'amaana ezitambula zonna yafudde yafa tannaba zikwatako. Bino eby'oku nsi byonna tweraga bwerazi tukira nti yeebazibwe mukama nti oyo abadde agasa abadde ayamba abadde alina obulamu bwakomyeko abadde alina amasomero gazimbye ekkanisa ebadde weeri egenda mu maaso sijja kumwogera linnya naye ate ne bwemwogera talina buzibu. Naye kyenjigiriza kugamba ki kino nti emiliyoni manya emitwalo kumi egya dola nga giwa yalingiddwa nga teginaba natandikibwa kukola ebyo byogerwa assistant we pastor weeziri bazimanyi weeziri tezinaba kutandika kukola zibadde tezinaba kutandika mu projects ne programs zonna zibalina emitwalo kumi egibanyi etyo ze miliyoni zinga bisatu mu nsanvu owulira naye zonna zirekeddwa zonna zirekeddwa nsonga y'amakungula olunaku olwaleero lwaki tewandibye mukwano gwange oli yabadde agamba n'agamba naye abantu twandibaddeko abakkakkamu ne tutegeera nti Katonda bwaba kyobola ba bayibuli yali egamba nti Yesu yali agamba nti omuntu bwona abeeranga n'ekyokulya n'ekyokunywa n'ekyokwambala ebyo bikumalenga kubanga yategeera nti bwe tusukka ebyo twagala nnyo yuno okuwaliriza bayibuli egamba nti okwagala ebintu yensibuko y'ebibi ebingi kubanga buli lunuluka mu stage eyo enoonyi nnyo enoonyi nnyo ewali n'okuyamba nga tetukyayamba tuzimba tensoli zaffe tuzimba palisi zaffe twefaako nfeka oze byange nkolera baana naye garanti weeri mukwano wange abadde abuuza garanti weeri olunaku olwaleero garanti olwaleero ogiina nti abaana booleka olwaleero emaali eyo gyobafiirira ennyo nebyokolerera okubeera nga obalekera banabeeza oba abefamiri tebagenda kubirwanira ye gwe omanyi abaana be bagenda okukola n'okubeera olunaku olw'enkya kino eki etupapya nekitudusa nekitulimbisa yuno kino olunaku olwaleero ekikukoze ebyo olwaleero ekikukoze ebyo olwaleero ekikukoze ebyo n'ogenda n'obba n'ogenda n'olimba n'ogenda n'otetenkanya n'okola kino n'obeera wa mululu nnyo n'obeera mukodo byonna byonna byokoze olunaku olwaleero kubanga olina byoyagala okweteekerawo naawe oyagala kwezimbako lubiri omale olutwalibwa babale bakuziike nalwo bamale bakuziika nalo kirungi nnyo okweterekera eyababi gye batasobola kutuuka Matayo 6:19 ebyo byali bigambo bya mukama waffe Yesu Kristo we yasiibu the breakthrough and sin bwe weeterekera wano ku nsi bw'oba osize mubino ebyensibi n'ebyensi nga byosizeemu ababi bamenya ne babikugjako abantu basobola n'okujja okutalwa sente zo owulidde abasajja avuga motoka ava sente azi omusajja ono gwe basoowa case clinic bagende bamukumako omujjo sente osegeera agenda ku bankinga sente ne bamukwata ne bamusiba omumwa amaaso ne bagenda bamukubako omuli esente ne batwala waliwo abantu b'owulidde wano bamukubye amasasi alina miliyoni 28 miliyoni 28 zezisisa omuntu naye nga nazo zigenda kugwawo n'abakubye amasasi nabo tebalina garanti nti bagenda kubeerawo ennaku bbiri oba ennaku ssatu oba emyaka kumi olwaleero makungula makungula muganda wange tweterekera ababbi ebyo batasobola kutuuka olwaleero weeterekere ababbi gye batasobola kutuuka bayibuli egamba nti omuntu kyasiga kyakungula omuntu kyasiga kyakola ki kyakungula omuntu kyasiga kyakungula olwaleero twandigambye nkisiga be not deceived Katonda tazanyirwako ateta kongolwa for what a man sows that she also reaps. Bagalatia mukaga musanvu bobo sanze wo kusiga bubi era bogendo kongula tosobola kusiga bubi no kongula bulungi nawe choma kulimba bwosige sanyu nawe ofuna sanyu bwosige okwagala abantu abala nawe ofuna kwagala bwosobola okusiga kasolo nokungula ebijanjalo good awo osobola okusiga lumonde nokungula ebinyebwa osobola osiga ebinyebwa nokungula kasoli omuntu kyasiga olunaku olwaleero kyakola ki
kyakungula
gwe bwosiga obukodo nawe ojja kungulanga bukodo okuva eri Katonda nowanda why ebintu bye bitambula ngaebitambula kubanga oli mukodo oli mukodo wa smile oli mukodo wa sente oli mukodo wa message olikyobuola mubwo buli awo neka message tokaweereza ate bwomala n'oyomba nti bo nga tebambuuzaako bwobabuuzaako kubanga bwosiga ka message naawe ojja kufuna ka message bwoba olaba abantu tebakuwandiikidde tebakukubidde maama gwe weesiimye ozo gamba beba neetaaga beba neeguya beba neetaaga bwosiga okugaba ne Katonda ajja kukugabira kubanga waliyo gamba ate neeta mbagabire bo bagenda kungabira ki oyinza okuba ogenda kugabira banaku naye ng'ate Katonda gwe yagenda okugabira kubanga abanaku ate tebalina kye basobola kugabira okimanyi bayibuli eyogera negamba ndoza yali zabuli negamba nti wamukisa nnyo oyo ayamba abanaku kubanga naye mukaseera kakakati abaga alifuna ekyokuddamu aliyambibwa naye ng'ayambibwa kubanga naye alina be yayamba
bayibuli egamba afukirira naye alifukirirwa
otegeera so onaku olwaleero gwe amakungula tojja gafuna okujjako ng'ogasigidde olunaku olwaleero olina siga bugumiikiriza olina siga kwewaayo olina siga kusaba olina siga tolina gw'osigamu tolina gw'osabira tosiiba naye byagala kulaba better results tomanyi nti yesu yagamba nti ebyengeri ngaebyo tebisobola kuvaawo okujjako okuyita mu kusaba n'okusiba amakungula tosobola gafuna okujjako ng'osabye n'osiiba naye gwe oyagala ebintu bibeerewo obubeezi gundi bwe twogerako ng'otuyita babi wuliriza yali Pawulo yawandiika agamba nti do not be deceived God cannot be mocked Katonda abaana b'abantu be badyekebwadyekebwa naye Katonda si mwana wa muntu buli muntu omusajja yenna omukyala kyasiga ku nsi wano naye ekyo kyali kungula gwe tosuubira okusiga obukyayi mu bantu n'osuubira nti gwe ojja kufuna kwagalwa lugambo lw'osize mbaana lugambo lw'oyengeesa kati gw'osuubira kukungula ki mu lugambo wandibadde osiga ekigambo kya Katonda olunaku olwaleero yensiga ennungi yensiga ennamu oli mu kusiga lugambo wamulabye wabawulidde bazisabye sente bazisabye abasajja basaba sente abo bannange abasajja basaba sente
buliro bajja boogera ku sente
oyo gw'osigamu olugambo olwo oyamba mwoyo gwe oba osuula mwoyo gwe nsonga y'amakungula muganda wange nsonga y'amakungula olunaku olwaleero tweresa byonna bye tweresa lw'amakungula leka tusabe Katonda akuyambe muganda wange onoonye okute abantu abamu musiga musigane kanjogere kino waliwo abamu nga musize naye ng'ate bwe musize musize bubi eitha musize wabi genda okwogera kwono parable the parable of the so the what is this the mustard seed the, ensigo emu yagwa mu maggwa ensigo emu oli n'asiga ku mayinja ensigo emu oli n'asuula ku lwazi yekka eyakungula ye yasiga mu ttaka eggimu kakati okimanyi tutuyinza okuba ano tukayana ee abantu musiga abantu ngo gugamba ulira abo no nze nga sinze naye ngosize mu nyimbe shema poni yo big girl is a big boy osize mu osize mu bachita batya
basameze
ah ye okay osize mu get together party ezo genda kungula ki get together party ezo genda kungula ki kozi bakinywi kozi mikwano jo
myenge
basimulu de myenge jo nakwejiri osize nze nganyo nyamba oyambi otya bana abavubuka muji guni agenze mu bala mwagabira buwalo bunyeza kabina bayagala okuyira sente nina omutwalo gwange ogwa dola gwenjagala
okusaasanga
omanyise Uganda wano twagala tujje tuyambe abantu tubayambe tubagabire gabire oli mu bala mwozigabira osize nnyo weebale kusiga era ojja kungula bala ojja kungula ojja kuwula oyinza okuba ng'osize naye ng'osiga bubi tuyinza okubeera ano nga tugamba era mulina okusiga era obutasiga obwo era nga gwogamba aboogera kinze nsize weebale osize osize eki osize ewa osize kuki osize mbiki mubuuliza agamba nti buli kintu n'ekiseera kyakyo nti waliwo akaseera ak'okusiga waliwo akaseera ak'okukungula naye kikyamu nnyo gw'okusiga obukyamu ate waliwo abantu abasigiramu etali season okitegeera waliwo abantu kumwenga waliwo wetulaba ewali ettaka ejjimu ery'okusigamu ng'amazima olabira ddala nti wano wagenda kuvaawo better result naye ate netubibuusa amaaso bwe tuba tunoonya we tusiga ne tugenda mu nnyimbe gye tusiga okitegeera
osanga abanya omwenge
osize kale bannange twagala bakubiriza olunaku olwaleero nti tufeeyo nnyo ku ngeri gye tusiga kubanga bwe tutyo bwe tusiga era bwe tugenda okungula ebikolwa byaffe era ebiva mu bikolwa byaffe bye tugenda okufuna
kituufu
osize mu kwebaka mu bawala era mbutu abaana bogenda okufuna obalaba abasajja abasize bwagenda enateese n'asiga ensigo ye ogenda ogiraba ng'emeruse ssebo evuddeyo kaana konna nga kamufaanana talina wakeegaanira bwadde ekitintale naye n'asiga bwadde gu naye asize munnange asize era ekika kitambudde ekika kigaziye okitegeera muganda bwange nga bw'osiga olunaku olwaleero bw'oba osiga osiga otya siga ebikolwa ebirungi mu bantu siga okwagala siga ku bibyo ekyo katonda kyasanyukira olunaku olwaleero ate mwogenda okuva okufuna better results abasiga nga bakaaba naye nga baagala nga baagala okulaba nti kyebasigamu kyebaleetera waliwo oluusi lwogenda okusiga ng'owulira kyosiga naawe kikulumye nga kinene kirungi ze zivaamu better results kubanga amazima gali bwe gati n'agenda mu nnimiro oluusi aba yandyagadde ekijanjaalo ekyo okukirya naye n'agamba nina mukadde wange waliwo ebijanjaalo bye twamuwa okusimba amazima bifaanana bulungi nnyo naye n'agamba twandibiridde naye nedde n'ensigo nnungi tetusobola gifiirwa leka tugizeemu tugenda kugizaamu ate era ereeta ensigo endala ate era bwetunamala era tugizeemu then abo tunamala tumale tugyeko ebyokulya naye omulala agamba ayi ensigo yange leka njeriire oba ensigo eno kangitunda enfunemu ssente wano weekyali so nga ate yandisobodde okubaganyizibwamu nesobola okuleeta ensigo endala nyingi olwaleero muganda wange bw'oba osiga wegendereze engeri gy'osiga bw'oba obadde tonaba kutandika kusiga tandika okulowooza biki by'oteekeddwa okusiga watya b'oteekeddwa okusiga kubanga obumuka mwe muva amakungula tosobola kukungulira gy'otasigidde muganda wange gwe nkugamba onaku olwaleero n'ebyawandiikibwa byogera nebigamba nti wa naawe oliweebwa onaku olwaleero bwe tuba tusiga tuba tuwadde ye katonda yatusigamu kristo yesu kati ne wano luka yesu atugamba luka 6:38 nti give and it will be given to you kyokka wuliriza nga kidizi in a good measure rest down and shaken together nga kisukuniddwa nga kiyikuddwa nga kyamuyiika osigira olwaleero bw'osimba ensigo 10 ezakasooli ziyinzika okuvaamu ensigo 23 kyecho Bible wano kyogera konti bwoteekayo obwogenda kumyawo naye ati kyokumyawo tekyenga nakyo wataddeyo kiba kisinga
kisingako
olwaleero siga okuwagala abantu bagenda kuwagala olwaleero siga okuyamba naawe bali kuyamba ate kisitegeeza nti bw'oba oyambye olwaleero mu kyoyambiddewo naawe kyoliyambibwamu oyinzika okuba olwaleero oweeredde mwana naye nga ggwe kino ky'okoze ekyokuweerera omwana
naawe aba obajja bbaweerera
newe ekisaba ekyo nga ggwe Katonda agenda kulabya ekisa ng'osaba omulimu ogwo Katonda ng'agenda kulabya ekisa ng'opromotingibwa Katonda ng'agenda kulaga ekisa ku visa gy'ogenze Katonda ng'ali kukwatirwa ekisa mu bintu ebimu naye byona naye nga naawe lwakuba akwatirwa ekisa olina gye wasiga kati ensigo wuliriza ogikungulira mu Amerika abalamu mulowooza nti kati mukimanyi abamu ngaffe nti nasigira Kamuli nasigira Tollo nasigira Mbala nasigira Busunju naye ndikungulira mu Kampala nimukungulira mu Amerika nimukungulira UK nimukungulira Germany nimukungulira Sweden nimukungulira Denmark amazima ensigo terimba ensigo oyinza ogisimba onaku olwaleero ng'egenda kutwala nnaku asatu oba nnaku kyenda wuliriza ensigo eteekebwa mu lubuto lw'omukyalo nga yakatwala myezi mwenda
nekumi
myezi mwenda eri muli ensigo eri omuguwa amala okusiga kyaggwa kyaggwa ensigo terimba era katuuka akaseera ensigo eyo nevaayo nezaala nevaamu ebibala kati mu onaku olwaleero oyinzika okuba nga akaseera katamudde naye gy'olikungulira abamuwuliriza oyinzika okuba ng'olikungulira ng'olina envi mu biseera byemuobukadde nga mufuna abalikuwaniza abalikuyamba awo amaanyi ogakuggweramu obukadde nga bulumbye amazima gali bwe gati nga olifuna abakulwanirira ebibyo nga tebiritwalibwa lwaki olina bewayamba onaku olwaleero nga bebavaayo okunoonya mu linnya erya mukama waffe Yesu Kristo oba Katonda naye abeeko baakozesa gwekukwatirwa ekisa yonna gy'oli waliwo abamukumwe nga booyambye olwaleero tolibalaba nako naye nga Katonda alibaako baakozesa olw'ekisa ekyo kyewalaga olw'ebyo byewasiga olw'ebyo byewateeka mu buweereza eri obwakabaka bwa Katonda ne Katonda nga alikwatirwa ekisa gwe muganda wange olwaleero noonya okusiga kubanga amakungula tegalimba muganda wange nkiddamu amakungula onaku olwaleero twagala kugamba nti tegalimba bw'oba osize olikungula osigidde mu Amerika olikungulira Uganda osigidde Uganda olikungulira Netherlands amazima waliwo kumwe nga muli mikisa gyammwe nga naawe olumu weebuuza n'ogamba naye kati guno omukisa ngufunye ntya nze sinze mbadde nteekeddwa okubeera wano kankubuulireyo ekintu kimu oluusi nga ligase ya kitaawo nga bakadde bo bye baasiga olwaleero ogwo byo lumu byokuwula kya buswavu nnyo gwe okubeera nti tolina mukulu gw'otaddewo abaana n'abazzukulu abalijja mwe balikungulira abamukumwe mulina omukisa nti bakadde bamwe baabasigira y'ensonga lwaki muli mu Amerika y'ensonga lwaki muli Denmark y'ensonga lwaki mugenze Dubai baabasigira balina ebintu bye baateekawo naye nga mmwe mukoze si lwa mugembe mulembe guddawo mwekoleredde mmwe mweka KFC zaafuuka CFC KFC enkoko zaafuuka enkoko bali bakadde bafe bo beefiirizanga nina omusajja gwe nalabye ku TV abaana abasiru abatalina magezi bamugaana okuwasiza mu nyumba ate nga maama waabwe yavaawo dda n'okufa n'amala n'afa ne bagamba tojja kuwasiza mu nyumba ya maama waffe naye nga taata ettaka yaligula ennyumba n'agizimba n'obujulizi yabadde abuwa neetikka nga amatooke nkozi erudda lw'ekibi wali nzimbe n'ennyumba maama waabwe nga tanaba kufa n'anoba n'agenda omusajja n'abeerawo nga tawasiza bwe yamaze okufa haji n'agamba nti ngenda kwewasiza omukazi omukazi ne bamugoba waka n'abaana n'omwami ne bamugoba ne bagamba bw'oba omusajja n'addukira ku poliisi ebikazi ebiwala ebikulu birimuli bibebenga omanyi obufumbo eri bwali bwagati taata ffe tajja kugirira kuleeta muno omukazi mu kisenge kya maama waffe kyokka omusajja yabawa ne ku ttaka byonna biri ku likodi yabawa ne ku ttaka bwe yabawa ettaka abaana bonna abakulu ne balitunda kati gwe mulembe gwe tulina onaku olwaleero tebaagala kusiga tebaagala kwekolerera tebaagala kukolerera mulembe gulijja otegeera fe abamu kuffe mwe abamu ku mwe abampuliriza onaku olwaleero oyinzika okuba ng'oli mu makungula ga kitaawo amazima gali bwe gati oyinzika okuba ng'oli mu makungula ga kitaawo muganda wange va mu kulooza obeera buli kimu kyonna gwe okuteeka ku mumwana oguyisaako obuyisa okweyagala okucakaza bonna bocakaza outing zafuuka out baziyita outing kozesa holiday holiday zafuuka holiday ogenda mu holiday n'osasanyizaayo omukadde kumi ogenda mu holiday n'osasanyizaayo omukadde makumi abiri ogenda mu holiday n'osasanyizaayo sigaanye it is your life ne singa mama ne jajjawo eh singa ne jajjawo ne tata obwe batwe bali beisa bolwa lero wandi badde makungulabu golimu olumu tetulowoza bwe tugamba kama tetugamba sende foto ze kolele day hey mwo muze kolele day mukama yeba zibwe nainga amazimo realizing anti olimu mukisa gwa jajjawo obwo oli yeba zibwe mukama abamu kufi abatatambulide mikisejo katonda bayambi na ira na olimu mukisa gwa Kristo Yesu mbwe guta magwa jajjawo na ali physical nawe Yesu ya kuwade chisa nawe Yesu ya kuisizawo gwa chikolele de checho usigira milioni ya abidi mugenze ku holiday ate holiday zibi buli mieze ena holiday January ya holiday mwemutu ukawo mugwa mwena holiday mwemutu ukawo mugwa kumeka holiday nihinga mugendo kumari idamu sente zokoza ku holiday Miami mugenze ko zeliwa fana no bulungi mugenze ko Paris mugenze ko mugendo tula munga esende ze mumaliriza ku holiday zandi somesezo omuna ko omuna agende makelele na ite baona avamu Osege mugana wange nuwozo kusiga bobo yagala nawo amakungula olwale no boba nawo yagala abo maso bali nawo bakungule bagamete ogumukisa gwa tata wafe ogumukisa gwa jajja wafe olwale no nawo mukisa gwoli munawe gukolerere obeko byoteeka mu maso nze boli bovuddewo nga waliwo omujiji n'omulembe ogugenda okwenyumiriza mu kufuba ko ne mukulwana ko lema kulya muli ndiyabe yange ngenda abana bali kolee byabwe ndiyabe yange ngenda ensi elimanya nedda bakobo yamba bakobo kwata ko fetwa kulanga ne bajjajja baffe amazimagali bwega ti ensi ayinone kabono nesi bwe tuogera kati sawe no bovayo okwogera kuyamba abantu banyiga bunyisi ne wunyo mugendo guno gwe tulimu naye twakulangana ne bajjajja feri nga bato omukago nga amazima abaana bagundi bali wono jajja omwe yalina ku sente nga yabaweerera yabayamba ya abaisanga baana twakula mu mugendo omwali bajjajja fenga oli jajja yali yafadda naye ng'ono yasigalawo nga teyalina wa luganda gwali mukwano yali mukulabirira abaana yali mubasasulira school fees nga amazima bakulidde mu makabalinga aba naye kati omugendo gwayo none kuba abantu kutambulako kugenda bweru ekyo oba abantu kugenda ko Sweden oba genda ko Denmark buli omu ali ku bibye bwazimba akayumba ke why azimba akayu ejja bajjajja fe bazimanga ebiyumba nga byataka naye nga binene abaana bonna nga basobola okujjayo najye bava abatalina buyambi ku kyalo nga bajja nayogera jajja n'amugamba nikaka kyogenda okola genda oli mwana wange kati olwaleero ky'oba okola ogenda kukolanga emirimu nga banne bagikola naye olwaleero twekengera nnyo olwaleero tutya nnyo olwaleero twagala fefefefe wayi nja kuleeta ano omwana anyononera abaana bange nja kukola bwenti omugendo gwononese nebebayamba n'abayamba omugendo gwononese gwonna otegeera edda twakulanga ne bakadde bafaabo nga balina abaana mu famire bebatazaala naye nga tusobola kutegeera nti amazima si bebazaala nga babalabirira olw'okutegeka omulembe oguliddako mu maaso olw'ebyo ebyomumaaso naye kaakati omugendo gwafa ne bw'oyogera ku kuyamba ne bw'obeera n'ogamba nti bannange waliwo omuntu bwati ne bwati tumuyambe buli omu ali mukake ne bw'aba alina miliyoni za asatu kwa akawunti
buli omu ayamba wa famire
be bazinkolera ne bw'aba alinayo sente z'asobola okugamba nti njigyeko emitwalo etaano bannange nno bino nyinza okubyogera oluusi bwe nteeka mu kifuko mu lwediyo ne nteeka mu Youth for Charity ne mugamba ndabika neekubira kadingidi eyo ndowooza gijjeewo katonda ali kusalira bwereere omusango nze nkola mulimu gwange Youth for Charity missions njogerako kubanga gye manyi okusinga bwe ba yeetaaga obuyambi ne ifuko mu lwediyo naye ne bwoba towadde ifuko mu lwediyo sinabakugambako ndi kino kye njogera mu makungula gwe batogafunye otegere nze njogera ku bino kubanga bye manyi jamu tuwagiri mutuwe ku sente mukole ki naye abantu emitima gyabwe giri siya omulabe sitaani yabakwata okigera sitaani yabakwata naye mugana njagala kugamba nti fenna amakungula getugoba agasinga geega buli obulamu obuddako olwaleero njagala okolera amakungulago amakungula gonna ku olwaleero tegalimba okigera nga bw'osize onaku olwaleero awamu mujja kusiga nga abataagala mujja kusiga nga abakaaba naye njagala kugamba nti buli omu yenna asiga amakungula gaba gamulindiridde otegeera osigira munaku kyakatyabaganya obutasiga bannange nobanga gwolinze kubba abalala abatasiga ku byalo balinze kumba byaba nabo abasiru bagenda mu masabo babe omukisa gwagundi omukisa gwagundi tomanyi bwe yagukola tumuloge tumuloge abasiru sinze tunulira abasiru badnati tujja musiranya omukisa gwakatonda basobola okuguloga gwe tamanyi nti bayibuli egamba nti katonda bwagula oto wabagalawo bwobanga okoze principle za katonda ngebibyo tebiri mu saitwani ebirimu birimu kuyamba abantu bonna bakusabira emikisa katonda yekka emikisa agiweereza tewali wasobola kuloga ng'olwedi oli makungula go bwoba ogaggawala katonda akugaggaza olw'omutima gwo olw'okusigako oba otandise ogaggawala tewali wasobola kuziyiza obawulira nga bagamba jajja tumugyeko omukisa gwe gwalina mwomwamu jajja eyagumpa jajja eyampa omukisa ogwo tumusiranye tumukomye obulamu bwe tumukomye katonda nga tanabakugamba nti ke kaseera komawo gyeri balowooza osobola okuvaawo gwolina abaana b'okwatako osobola okugenda kati okugyako nga katonda alina kyalengedde kyagala okutaasa katonda abatalina bakumaliriza assignment zaabwe nga bazitandikako ebiseera ebisinga tabatwala ssebo amakungula ffenna ge tugoba muganda njagala weetegereze osiga otya olunaku olwaleero leka biteeka mu birimi na buli kinaayogera nga gwe okukimiisa interpretinga nga bw'oyagala muganda wange ogenda kulemererwa nakugambye ne bwoba tokungudde nga bw'oyagala ano ku nsi muggulu ojja kungula mu linnya erya mukama waffe yesu kristo wuliriza
twalokoka ffe tetugenda kudda mabega abaalokoka ffe tetugenda kudda mabega mulokole munnange tufungize tugende sigasigezo njagala kukumbula bulungi mu byesiga ekyo tekisa kabakyala tekiteeyo abasiya ne banyina ne kyekibalesa basajja b'ebitente bansonga y'amakungula njagala kukumbula bulungi mu byensiga ekyo kye kindesa abakyala bendireyo abansiya ne banyina mbe kyekibalesa basajja
bensonga y'amakungula
ansonga y'amakungula
siga bulungi olunaku olwaleero olikungula bayibuli egenda maaso negamba nti gwe nyiikira okola obulungi akaseera akatuufu ekali bakatuuse bwoli batozirise amazima katonda waffe ajja kuwa amakungula amatuufu digida nsonga y'amakungula buli lwokola obulungi ne katonda ajja kukola bulungi n'abantu bajja kukola bulungi buli lwoyamba ne katonda ajja kuyamba nsonga y'amakungula buli lwosabira abalala nabo bajja kusabira nsonga y'amakungula kiki ekitusabisa kiki ekituweesaayo kiki ekitubuuliza enjiri makungula mu bulamu buno obuliwo n'obulamu obutaliggwaawo kikumi ku nsi ne muggulu kikumi kiki ekitugaana okugeya kiki ekitugaana okukola olugambo kiki ekitugaana okutamiira kiki ekitugaana obwenzi n'okugeya kibi okay butereevu ku ifoko mu radio ndoozi obubaka obwo bakoze bulungi eri gye twatandikidde era bwetu kye bwe twagala okubeera nga tutambulira ddala mu dakiika zino kumi ze twagala okubeera nga tukuyimusa mu maaso ga katonda akuweere eddala ekisa naawe otandike okutegeera biki by'oteekeddwa okukola watya bw'oteekeddwa okusiga olw'okufuna amakungula amatuufu mu linnya erya yesu kristo omwana akatonda omulamu katonda afomwesi gomulungi kitibwa cha femanyi gafe tukwe bazizo lobaka bwetuulide mukama Isaya agamba ntite wali wo kigambo kyonna kiva gyoli amazima ekiriddira yawo ntinga enkuba bwetonya okuva mu ggulu neetonya ku ttaka neemeza omuddo neemeza essubi muneekigambo kyo bwekityo bwe kiri tekirijja nekijira yawo tukkiriza nti waliwo asumuluddwa akawungezi n'emikisa n'olunaku olwaleero okusigi era watya bw'ateekeddwa okukola mu bintu bino eby'obwakabaka watya bw'ateekeddwa okulindirira n'okutegekera amakungula ge era olunaku olwaleero tubasabidde abakyala n'abaami abali abatuwuliriza abali e Sweden abali mu Amerika abali e Germany abali mu US abali e Uganda abali e Dubai tubasabidde nti mukama ekigambo ng'ebakiwulidde leka babeere bakozi baakyo leka baleme kubeera bawulizi buwuli naye leka babeere bakozi ekigambo bakiteeke mu nkola batandike okusigira amakungula ga bonnaku olwaleero bawe ekisa bonna mukama okuyita mu kkeŋŋeetedde okuyinza okulumba obulamu bwabwe bawe ensiga y'amakungula kubanga ebyawandiikibwa byogendere bigambo nti bamukisa nnyo abo abeetegekera ennyenje n'ababbi gye batasobola kutuuka olunaku olwaleero bawe okusiga mukama okulungi kusiga mu nyimbe naye basige mu bantu basige mu butuukirivu basige mu kwagala basige mu kusaba basige mu kusiiba basige mu kuwaayo eby'emirimu gyo basige mu kuyamba abanaku basige mu kuyamba bamulekwa olwaleero mukama kuweenteekateekeza amakungula zoolina gye bali mukama ku nsi wano ne mu bulamu obujja tubasabidde mukama ekisa leka bawangule tubasabidde mukama ekisa leka bawangule olunaku olwaleero oyo omulabe sitaani abalumba abataatula ku mayinzi zaabwe okulowooza nti bo tebalina ebafuniramu nga bayamba tebalina ebafuniramu nga bakola obutuukirivu oyo sitaani swaitaani tumugobye okuva mu bulamu bwabwe mulinyera yesu kristo mwana asobolamu era tusa zaabwe zonna enteekateeka z'omulabe sitaani zaabadde ageze ng'ateesetesa okubasuula okubazza emabega okubawa obukodo obwo obukodo tumugobye okuva mu bulamu bwabwe mulinyera yesu gaena mu nsonyi kalu kwokya n'omuliro obukodo obwakasimayiro nga maama n'okusimayiringira abantu kyagaana ekyo tukisazaamu okuva ku bulamu bwo katonda leka akuwa essanyu abantu obagabira essanyu abantu obalage kasimayiro abantu obalage ekisa oyo sitaani yali yaleeta ettima mu bulamu bwo tumusazaamu okuva mu bulamu bwo tumwokya n'omuliro gw'obwakatonda tusabye obukodo obw'obutaagala okuva mu bulamu bwo tusabye obukodo obw'obutagala okuva mu bulamu bwo olunaku olwaleero leka katonda abikuwanguze byonna akuyimuse waggulu akutumbize mu bbanga ng'empongo mulinnya erya yesu kristo omwana akatonda omulamu katonda owesigwa katonda ow'abaani buyinza bwaffe kitimba kyaffe bwakwagala mukama tusabye katonda waffe ekisa eri omukyalo oyo eri omwana oyo eri omulenzi oyo omuwe ekisa ekyokusiga mu linnya erya yesu asige ebibala eby'omwoyo asige ebibala eby'okwagala asige ebibala eby'emirembe asige ebibala eby'okusonyiwa asige ebibala eby'okwatirwa abantu ekisa asige ebibala eby'obwesigwa asige ebibala eby'obutuukirivu mu linnya erya yesu kristo omwana akatonda omulamu tukwebaziza mukama olw'ekigambo kyaffe ekyo ky'otuyisizzaamu era ffenna tukkiriza nti kisaza emitima gyaffe okwongera okutambulira mu layini ey'obutuukirivu weebale yesu weebale mukama ekitiibwa n'ettendo mukama bikuddire kubanga osaanidde okola mu linnya erya yesu weebale mukama weebale ekitiibwa kyaffe weebale mulungi waffe weebale taata weebale ssebo weebale katonda twale ekitiibwa n'ettendo weebale omulungi yesu kristo mwana wa katonda omulungi amiina era amiina mwebale nnyo ababadde batuwuliriza okuva gye twavudde essimu yaffe gikozese ng'otuweereza ekyokusabirakyo gikozese ng'olina ky'otwebuuzaako gikozese ng'otuwagira ng'otuwa ku ssente tuzeetaaga munnange tukole emirimu gino egy'obwakabaka 0772 053 408 0772 053 408 nga katonda bw'aba akusobozesezza ekyo kyewuliriremu emirembe naawe osobole okuyimirira okubeera ekitundu ku mulimu guno ate era munnange Bwana aba wa makungula aga kungulwa oluwebida bebizeri Kristo Yesu emioyo jinyeze duo kuita mifokom radio nao nabeiro muku wabo aba kunguze
waluwe project ya fegena maso
hey, project ya feye motoka,
ye motoka.
In fact tatuji ogira konyo wano na ye project ya gena maso osomolo kubeiro mukisa ili project yeno tuwa agala by June tuwelenga akili tusonze sente eze sobolo kusasule motoka ya feye chikacha super custom Bible yogira negamba ndi tuandiko kuolesewa kwa fe kubipande era tuwa banga nomu haku nenya singobo uandiko kuolesewa kwa kipande okukwe kuolesewa kwa na hivu habana okukwa kuandike kubipande kati okukwe kuolesewa kwa fe okuwe nanti otuwe gatako tusobolo kutokereza na tufune motoke motoke nono etu ya mbo kulumbe bitundu ebyenja ule watali kukengi ngaka tu waliwo manjina fe mama wa fe mkwano guwa fe agendo kututuwala agenda kututuwala erudalwe naka ukaji ya kulireyo atetu inzabuta chogira ko mukama muo mukisa agenda kubanga atutuwala enaku zina alimu Uganda inzo kuba internet ya musumbu wata uliriza na yenga abela erudalwe Denmark na ye agenda kututuwala erudalwe naka uka mchaloji ya za sindo za jiakulira okubera anti tubulira abantu bana enjiri kyekikulu kyekikulu enjiri egenda kubera mu yebigambo deni neyo okugaba era ebintu ebyo byagenda okubikola ebisinga yabitesetese da ebyo okubawa tetuogera nti omukono guno yugugaba guno guleke na you know nawe kikuyamba ko kutegeera kyotekeddwa okola kubanga olusi nga tetuogera bigambo bino ono yabadangamba balina gye basinkanye nangamba nti yangambye nti ebimu kubyasikiriza nange okuddayo nyambe abantu kubanga ebigambo byempulirano ku ifo ku radio naye gwe mama n'owulira ebigambo kuva mwaka paka mwaka n'otakola obake eki kyapo so mwanyina fono mama waffe mukwano gwaffe agenda kutwala enjiri era tugenda kugenda wiki ejena kuzomweza abiri mukaga abiri musamba abiri munana tugenda tubulire kyalo kye nakawuka enjiri nebyategeso bayi tuve kugamba tubalage Kristo yani naye gwe mama mukyalo kye wa munebwo okomawo bota sigala Kampala oyingira kiro wekuika ekitibwa kya Katonda kirira bikaddi ku kyalo kye wamwe ndaye werage ne Katonda beyawonyanga yabagamba nti genda werage eri abantu okwera gasebo kwa bwa Katonda enjiri najibulira kono sagala kuchidamu nja ndijidamu naye okweraga kwa bwa Katonda sebo ne Yesu yagalanga okweraga bobanga obadde otunenya fa abeeraga abalokole bepanga ki tweraga kubanga ne Yesu yasoko okweraga beyawonyanga amaaso yabagamba kakati muddeyo mwerage mwerage kyebaita okweraga werage eri aba to show yourself to people lwakuba nti ffe twakijja muntu okweraga malala okweraga eri abantu eri Katonda byakoze munda babwendi okweraga munda babwendi naye bwenti bwe nali Katonda yankozeemu omulimu kino kiina abantu bangi nnyo bekisitula kino kiina omulokozi bwe kireeta eri abalala batandika okulaba Katonda wo otutta enjiri otutta ebyebagabira so tubadde kucya motoka saagala oluusi kuva mulamwa tubadde tumaliriza n'okumaliriza naye kati emmotoka gye tugenda okufuna ffenna ttiimu egenda otumalayo nga bwe tugenda okubeera gurupu tulina gipangisa kubanga ffe kye tukola bulijjo tufuna omuntu n'atupangisa emmotoka ye olunaku oba ennaku ze tugenda okubeerayo driver ffe tumuyina sekitooleko oyo naye aweereza Katonda mu mbeera eyo n'agituula ku steering n'avuga nitulema kubeera ate kati driver ate gwe kasi otupangisa emmotoka yo kati ebigambo ebyokupangisa twagala kubivaamu juzi wano recent tubadde moyeri owuliriza gye twamala kyenkana wiiki bbiri namba ennaku kumi na bbiri owuliriza nga tuyina obuzibu bwa motoka motoka twalina gyepangisa okuva wano mujjukire opangisa emmotoka olina okwegendereza oluusi okomawo nebyotaayo nebagamba byabadde bwebiti so iyo stress eyo twagala givaamu tulina Katonda omunene bannange tulina Katonda omunene guba okiwulira nti kiri waffe osobola okutuweereza dola zonna z'osobodde newe ziba dola kikumi newe ziba dola bisatu n'otugamba nti ezo sene temukwatako temuweereramu omwana temusasula amasanyalaze ga rediyo muzitwale bakirizi bank account yaffe gyeri eri mu manya ga Ifocom dash Uganda ne woba oyina check osobola ogituweereza nitugenda nekashingibwa nezigenda kw account ne namba tusobola ogikuwa okitegeera Ifocom dash Uganda ffe tetuli bafere ebintu byetukolawo ebiri birabibwako Neba baba nanga bo yagadde okuyamba nabo we bali. Nebo bo yagadde radio ya for project ne wedding go yagala kujjawo na wo sobola no jjawo. Bobo yagala tugende nayo tubulire enjiri ku kyalo kye wamwe nacho ngo kitegeeza. Oba oyina ebintu byo balete doggaba ennyumba 10, ennyumba 2, ennyumba 30. Era nawo batogasse ku bwaka baka bwa Katonda. Obato kyusizza bulamu. So ekindu kya motoka kino twagala kuchova kaminga by June. Naye ate ntekateka za Katonda asobola okozesa omugagga n'ogwa okubira emotoka ne tugifuna kwe kukkiriza kwaffe. So naawe beera ekitundu ku kukkiriza kuno tulabe nti kutuukirizibwa by June emotoka eno ebeere nga weeri. Of course to budget in the budget jetwala dola kasamu naizi inza n'obutatuukayo gw'oyinza n'okuba n'emotoka kati abamu kumwe oyinzika okuba ng'ene Uganda oyinayo emotoka oba olina bondi gy'omanyi erimu emotoka oba oyinza okuba oli Dubai obo yinzi kukubango li Japan abatu uliza tupalabu li Jotocho no gamba nzo wetu chungenda you know eno ate saga lefo kenjiri njala omagame nje nzo wetu chungenda kubaya ambako mbasasuli le moto keno na iche mungi eno kola mmeetinge chino na chino na chino mmeetinge na emisolo ngezo sende ziba de dole nkumi etano obaka samvo obaka kago obe nkumi nyinya nga zisu zifuse dola nkumi bili nga fe moto kano tujireta ngetuwa laba weleza baka to era mama bwebana ajitulanga mu amakungula bwebana ajitulanga mu ngabagenzo kungula emyoyo ani agenda okubera who is going to partake over that blessing era na ogenda kubera pata mpasho ochegera waliwo ono omugenyi gwencha ko farminga naye agamba atuka weekend nakuzomweze genda kubera 18 njagala konfarminga naye batugenda kubera naye iruda lwene nakawuka va Nigeria va Lagos ochegera kati ebyo n'ebintu okukimanya abantu tuyina ebintu byetukkiriza Katonda okukola ate ng'agenda kubikola
amin
agenda kubikola naye ate uliriza ekisiiwa agenda kubikola ng'akozesa gwe nange akukayinza okuba kasiiwa kati olabika ogamba uliriza abinteeka mu njiri lwaki natuninze lwaki mpuliriza kubanga omaze okiwulira era toligamba Katonda nsakiwulira omaze okukiwulira omaze okukiwulira Katonda bw'ali bakugamba nti waki tewakola bwoti njanti saawulira nedda owulidde omanyi waliwo ekinsanyusa nti abamu kuffe tujavunaanibwa ebintu ebimu okusinziraku ebyo bye twawulira ne bye twategeera akugambe Katonda abatalokokanga jja babuuza nti gwe waki tewalokoka anti tebambuulira njiri tewaliwo mubuulizi yajajendi agambe naye nga kuli wali owuliriza radio ne bagamba nti okulokoka kwa leero leero njiri encya musango era tewawulira anti naye nanti naye nalisimulabako ekikulu owulidde nti Yesu gyali oganye buganye okulokoka
ajja kino nekisiiwa ekisiiwa kyekino
buli
kitundu kyekiri ku mubiri kisobola okubuulira enjiri
owulidde kakati Katonda agenda kubu ajja kuba kugamba naye nga abantu abantu begundi eno abantu benakawuka tebalokoka kubanga timu yaino gende nene ekole yalemesebwa olw'entambula naye gwe wali omu kwa bategeddwa okuteeka ku ntambula omugambe anti nali anti agamba wawulira nga bawogera ku mmotoka walina ne sente wazirina kati bwetwogera ebyo biba bikomerera abantu abo musalaba naye ge mazima
nene tugambye gwe tugambye awulidde
tugambye oyo abadde yesigaza oyo abadde yekweka anyway kyekyo yemotoka yo tugyetaaga
iyo
iyo stress tujivemu waliyo ne project inaje tujoku yuno mumasao tugeza wako tuchako nko nenziji ate Katonda inaje atutambuza omanyi akati abagakakano iyo wachi njagala kumaliriza akati abagakakano nine chizo chichino
ogana
lero nine chizo chichino uliza Katonda asobola olunaku olwaleero okukozesa program emu oba okukozesa organization emu oba okukozesa charity emu mu America oba mu UK okutuwa emilioni 299 okuzimba project ya orphanage esomero ne kanisa jetugendo bizimba naye Katonda ebisele bisinga kanjogere kya motoka kubeche kya project yeyo ne proposal jeziri n'okuddibwamu kwetugenda okuddibwamu tekikwatako nnyo kanjogere ku kya motoka Katonda asobola okukozesaayo omuntu atali gwe mu Uganda okutugulira emmotoka
kituufu n'osubwa
kyembadde ndeeta ekyo
naye
ate wandibadde abamu ejisoka ababera proud kuchema ko jivagatse kubwa kabaka okuyita muifukum omukisango lende guvaddewo no gana katika tonda nakoze sata akasambu kali akalala
akali yo akasambu hey
kwanga bulije tuka no opportunity na hivi nusivye tuwazo kubuli
mama nyamu
bane ikatubagaliza akasena akalunji
akasambu jekali buliwoga nila wona
ate uliomu kukasambu mbwe mwenyini kata uliriza karibu kama akume oya kama minambela tubagala nyo Steven kapita kuwa hivi for Jet Emissions International
mwere kuru uji 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 mwere